SBS Radio.
Ururada ka shaqeeya arrimaha xanuunka AIDS-ka ayaa soo dhaweeyay ansixinta dawladda federaalka oo ay ku ansixisay qalab adoo guriga jooga ku ogolaanaya inaad iska baarto xanuunka HIV. Ururadan ayaa sheegay in qalabkan loo bixiyay Atomo self-test uu ahaa wixii ka dhimanaa dadaalka lagu ciribtirayo cudurka AIDS-ka. Madaxa mid ka mid ah ururadan, Craig Cooper, oo madax u ah Positive Life New South Wales, ayaa sheegay in qalabkan lagu ogaanayo AIDS-ka uu awood dheeraada siinayo dadka laga helay HIV-ga.
People have been fearful about going into a medical service and in terms of their anonymity, in people being able to find out whether they are HIV positive or not. Having a home testing option.
Dadku cabsi ayay ka qabaan doonashada adeegyada caafimaadka iyagoo raba inaan la ogaan. Qalabkan wuxuu siinayaa inay iyagu ismaamulaan oo isbaaraan. Marka awalba caqabado ayaa ka haystay siday u ogaan lahaayeen inay HIV qabaan iyo in kale. Madaxa dalada ururada ka shaqeeya AIDS-ka ee Australia, Darrell O'Donnell, ayaa sheegay in qalabkan cusub uu u ogolaanayo inay si joogta isu baaraan iyagoo aan u baahnayn inay dhakhtarka ku noqnoqdaan.
So for some people who are at risk of HIV, they might be needing to test up to 4 times a year, and obviously going to a doctor 4 times a year for to look after your...
Qaar dadka khatarta ugu jira inay HIV qaadaan waxaa dhici karta inay u baahdaan inay 4 jeer sanadkii isbaaraan. Marka inuu qofku 4 jeer dhakhtar uu aado inuu baaro ma aha wax sahlan. Marka waxaan rajaynaynaa in qalabkan la isku baaro uu sii kaalmeeyo booqashada dhakhtarka dadku ugu tagaan. Qalabkan guriga la isku baari karo waxaa laga heli karaa online ama dhanka internetka, markiibana lagama heli doono farmashiyaasha kugu dhow. Mr. Cooper ayaa sheegay inay weli jiraan caqabado la xiriira magac xumada ama dhaleecaynta lala xiriiriyo HIV-ga.
Depending on the packaging and how the kits will be delivered, what this will do is if people are receiving the kits in regional...
Waxay ku xiran tahay sida qalabkan loo soo baakadeeyo iyo sida loo dirayo. Waxaan samaynaynaa waa inaanu dadka loo dirayo ee degan magaalooyinka yaryar iyo meelaha fogfog oo ay dhici karto in dhibaato kaga timaado in la aqoonsado inay qalabkaas isticmaalayaan. Marka waa inaanu qalabkaas si aan la garan karin waxa uu yahay loogu diro, oo xataa qofka arkaa uusan garan karin waxa loo isticmaalayo. Wasiirka caafimaadka Greg Hunt ayaa ku dhawaaqay $5 million oo dollar oo dheeraada oo lagu bixinayo kahortaga AIDS-ka, oo uu sheegay inay ka sii qayb qaadan doonto sidii isu gudbinta cudurka HIV Australia looga ciribtiri lahaa sanadka 2022. Waxaa kale oo ku jiray waxyaalaha uu wasiirku ku dhawaaqay in dawladdu dhaqaale ku kabayso daawo cusub oo HIV-ga loo isticmaalo oo lagu magacaabo Juluka, laga bilaabo maalinta AIDS-ka oo ah bisha December kowdeeda. Dadka Australia oo daawadaas qaata ayaa ugu badnaan ay kaga bixi doontaa $39.50 halkii mar oo dhakhtarku uu qoraba, waxaana uga baaqanaysa $11,000 oo hadda ka hor daawooyinkaas lagu gadan jiray. Mr. Hunt ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in dadku ay iyagoo guriga jooga isbaari karaan. Sihayaha madaxa urur qaran oo dadka qaba HIV-ga John Rule ayaa sheegay in daawada Juluka ay yareynayso culayska daawooyinka ee dadka da'da oo qaba HIV-ga.
Juluka is one of the first 2 drug regimens in a single pill. Now, 70, we know from research
that Juluka mid ka mid ah 2 daawooyin oo hal kaniini la qaadanayo. Waxaana ognahay in 73% dadka qaba HIV-gu inay ka walaacsan yihiin daawooyinka badan ee ay qaataan markay sii duqoobaanba, sababtoo ah dadka qaba HIV-gu markay da'sii noqdaanba ma aha daawooyinka HIV-ga ee waxay kaloo qaataan daawooyin xanuuna kale loo isticmaalo. Dr. Rule ayaa sheegay in daawada Juluka laga helo Australia ay tahay tallaabo hore loo qaaday, laakiin loo baahan yahay in hawl dheeraada la sameeyo si loo ciribtiro HIV-ga iyo AIDS-ka.
What we do need is education for GPs throughout Australia, because not all GPs are trained in...
Waxaan u baahanahay waa in dhakhaatiirta Australia la tababaro sababtoo ah dhakhaatiirta lama barin sida loo maareeyo bukaanka qaba HIV-ga iyo daawooyinka ay qaataan. Dhakhaatiirtu waa inay baari karaan dhammaan xanuunada lagu kala qaado galmada iyagoo aan qofka xugminayn. Waa in la kordhiyo baaritaanada dadka ka soo jeeda dhaqamada kala duwan iyo dadka dalka loogu yimid. Waa in olola ballaaran oo lagu tababaro uu jiraa. Karen Price oo ah ku-xigeenada madaxa hay'ad ACON la yiraahdo ayaa sheegtay in arrinta muhiimka ee ku xigta in wax laga qabto ay tahay sidii meesha looga saari lahaa dhaleecada la xiriirta HIV-ga. Waxay soo qaadatay xayisiin naxdin lahayd oo waa hore dadka uga digi jirtay cawaaqibka xun ee HIV-gu reebo.
HIV is still a very stigmatized health condition. So many of us remember the Grim Reaper ad in Australia, and
HIV weli waa xanuun dadka qaba la riixo oo la dhaleeceeyo. Qaar keen badan waxaan xasuusanaa xayaysiintii Grim Reaper oo inkastoo faa'iido badan laga helay, haddana dadka aad uga cabsi geliyay HIV-ga. Hadda oo la joogana, dadka intooda badan cabsi weyn ayay ka qabaan HIV-ga, taasoo macnaheedu yahay in dadka qaba HIV-ga ay la kulmaan takoor iyo riixid.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.